Sozabekwa fana nawe ilondo ndithatha usiba ndanibalekele incwadi manithenga iringi ikhetshe miya then ndikwenza umfazi ubuhle bakho ubuyancumisa kele ufana nenkwenkwezi phaka ndicela inamba ndandingaxoki ndicela ukudrowa thatha kumsesana ndicela ukwenza umama ekhaya thwala naso isidanga sobundenzi uthatha ekhaya ndayazi onwabile but ndicela uye kukhala ezonyembizi zezovuyo but andifuna ukubona ukhala kulukhulu okulandelayo please ungandidanisi Thathe zam isithando sam ntshona ikapa ukuze silale sityile ubhabha wethu abenesapha ndiyakuthembisa uba ndizobhala ngalo lonke ixesha sithandwa usale kakhe sithandwa sam nguwo senyongweni ndithanda ngayo yonke yam zohlala usengqondweni ndiye sithandwa sam kudala ndihleli ndicinga ubhala ayihope yaphila ekhaya ayihope yaphila nayo unyana ndiye sithandwa sam kudala ndihleli ndicinga ubhala ayihope yaphila ekhaya ayihope yaphila nayo unyana ndiye sithandwa sam kudala ndihleli ndicinga ubhala Hope ya pili kaya, hope ya pila na yunyana Diye stando sambutana, nchili ntungu pala I hope ya pili kaya, hope ya pila na yunyana Nzuki vegi nyanga, baby tini nchunga pali Wantembi sumbu zo pala, ngalo longi tlasha stanwa Dihlala njeni kringa, baby uloku senkundweni Nala mtana beni mtwele, seifiki lape mtlabeni Yaza nanda stendi, tenu slali sindlaleni Watembi sumbu yopandu, guze tina slali stile Upapu slali guza, ndemo kumele kaitu sile Yazu npili sumbu nzima, kweli kaya Yakusekho stima Watafuna ndibona ndikhala kodwa ndihlala ndilila Sithandwa ndiyakuthanda iswedu kodwa ndifuna ukushiya Kodwa kudala ndinyamezele wena undithwelisa ubunzima Baby ndicela ubuye if awufuna uphele undluza Kaloku ndiyakukhumbula unyana ngapho uqala ukhasa umama ngapho uhlale kubuza Sithandwa sam uyakukhumbula Usale kakuhle sithandwa sam nguwo senyongweni Ndikuthanda ngayo yonke yam zohlala usengqondweni Diye sithandwa sam kudala ndihleli ndicinga ubhala I hope ya pila ekhaya, I hope ya pila nayo unyana Diye sithandwa sam kudala ndihleli ndicinga ubhala I hope ya pila ekhaya, I hope ya pila nayo unyana Diye sithandwa sam kudala ndihleli ndicinga ubhala I hope ya pila ekhaya, I hope ya pila nayo unyana Diye sithandwa sam kudala ndihleli ndicinga ubhala I hope ya pila ekhaya, I hope ya pila nayo unyana
Ayazi ndiyakuthembisa Ndizobhala oko Angayenzi lonto Ndayazi ndakuthembisa Ndizobhala oko Angayenzi lonto
Ey, ndiye sithandwa sam kudala ndihleli ndicinga ubhala I hope yaphila ekhaya, I hope yaphila nayo unyana Ndisanithanda sithandwa ndiyakuthembisa never ndanilahla Ulife unzima ekapa ndinqaba isipanisa iinto zamashwa Le ngqele ninzi kapa buhle ubuthongwe ntyiwa inkwanca Ingqele ninzi kapa buhle ubuthongwe ntyinga wena Zayimisa ibhasi ndikhwele ndiyacela uzundikhawulele Unyana uzumxelele utata umkhathalele Uyabona sithandwa sam nguwe wedwa ubambo lwam Nguwe ithemba lam nguwe kwanekhakha lam Kudala siwa sivuka kodwa wena usengowam Ebumnyameni ekukhanyeni ndicela uhlale nam Umama wakho ndiyambulela nguye ndibese ngawe NoThixo ndiyamthandaza everyday ahlale nawe Ndiyacela uqine nawe ndiyacela womelele Ibhalwe ndim le ncwadi ibhalwe ndim isithandwa sakho
Ndayazi ndiyakuthembisa Ndizobhala oko Angayenzi lonto Ndayazi ndiyakuthembisa Ndizobhala oko Angayenzi lonto Ndayazi ndakuthembisa Ndizobhala oko Angayenzi lonto
I hope yaphila ekhaya I hope yaphila nayo unyana